Peter.
Yeah, yeah. Alimo Saimo. Wow, 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 wow. Nah. Drop the pop. JM Records.
Sio kama nakubamba bebe uzuri wangu Dunda moyo humeja roho ni mungu wangu Walai mungu moja na kuwaza malkia Napenda macho zako za kinda mwezi Uzuri wako kwa sifa zako na mpenzi Usijeka na nyota kata kuibiwa wazi Kuranda randa dunga rasta mali safi Kuna nyota tani ne mwana mama Ana meta meta na mpenda sana Superstar na mpa namba moja Naona rasta rana lisho da afya
Mumba maua chumba moja wangu nampenda chumba simba mungu wangu nakupenda sana chumba mke wangu chumba 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 chumba
ana kaomba maua chumba acha mungu nampenda chumba mungu wangu nampenda sana chumba mke wangu chumba 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 nakuchukua homzi kudanganyi uone mapero na masemeji uvae lorwa ucheze kwara kwara najue na lugha mama kalenji kwa ma relatives itakuficha ndaka nikulinge na mapacha hata kwa dao sio kuwacha yani hadi kifo nakupenda
chumba yani kwako sitoki sina kula kiapo sikanushi mungu alichopanga ninasema sitoki kama penzi ni mkopo sio ngumu huo ndalipanga ni mwenzako na noki kutembea hasa kwako unabeba nika unaringia na tena misikomi kutizama bichako siezi sepa nika umenirogea
wana mumba maua chumba moja wangu nampenda chumba simba mungu wangu nakupenda sana chumba mke wangu chumba 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 chumba
wana kaumba maua chumba acha mungu nampenda chumba mungu wangu nampenda sana chumba mke wangu
Mimi na wewe, kakeki hata le bebe kipa mabete Pete ni kufishe wewe, tufalme anipe Sawadi tele tele, niguze niguze, niguze guze bebe Chama na nyayo yo, binti uyo bro Chombo kinondogo, mrembo kinda macho Surala na toto, poko za kedimbo Heriko naona moto, toto toto moto
Nitafanya kila kitu nitaweza Kungangana kwa kikisha maisha yetu saa Bargi tusifanyi ni kukuchawa Nikisikia umete kwendo nani kwaza Kola ifa Dead window my madam Ini court case mano nani madam Ateno nani ponya kama kohatam Kweli weni mlemo ni mankukia
Chumba, wana mumba maua Chumba, moja wangu nampenda Chumba, simba mungu wangu nakupenda sana Chumba, mke wangu chumba Chumba, chumba, chumba
Wana kaumba maua Chumba, acha mungu nampenda Chumba, mungu wangu nampenda sana Chumba, mke wangu Chumba, 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 chumba.